Ensimbi za Uganda trillioni ezikunukiriza munya zezi wagamidde mu kkooti ezitawulula emisango egy'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna nga zino zitudde mu misango 8-97. Obuwumbi bwa Uganda 9 n'obukadde obusukka mu 8 z'ensimbi eziri mu misango egyekuusa ku bubenje obufere ebyobusuubuzi n'ensonga endala. Bw'abadde asisinkanye bannyini kampuni za Yisuwa mu ggwanga ku Serena Hotel mu Kampala, omulamuzi wa kkooti etawulula emisango egy'ebyobusuubuzi, Okyaya Thomas Ogere Rubanga, agambye nti wakyaliwo obwetaavu okugonjoola enkaayana z'ebyenfuna nga bazimalira ebweru wa kkooti olw'okutaasa obudde obungi n'ensimbi ezisaasaanyizibwa mu kkooti z'ebyobusuubuzi kubanga emisango mu kkooti eyo girwawo okusalwa.
So the nature of disputes in court, the 27 cases that we have, 4 of them are construction related, 3 are motor vehicle insurance claims, 1 is a life insurance claim, 1 is a bank insurance claim, another bank customs bond policy related dispute, 1 is a negligence, another fraud related, machinery cover, 1 trade, 1 loan cover dispute.
Omulamuzi Okyaya akinoganyiza nti Uganda ekyalina ebizibu obuzibu bw'ebbula ly'abalamuzi mu kkooti ezitawulula enkaayana z'ebyobusuubuzi era nga mu kiseera kino Uganda erina abalamuzi 8 bokka mu kkooti z'ebyobusuubuzi. Ssenkulu w'ekitongole ekirungamya kampuni za Yisuwa ekya Insurance Regulatory Authority of Uganda, Haji Ibrahim Lubega Kadunabi, ategeezezza nti omuwendo ogw'ensimbi obuwumbi 9 gukyali oguli mu kkooti eno ntono ddala era kino agambye nti kivudde ku bwesige bannansi bwe bongedde okuteeka mu kampuni za Yisuwa. Kadunabi asabye kampuni za Yisuwa zisookenga zigonjoolira ensonga zaazo ebweru wa kkooti nga tezinnagenda mu kkooti okugonjoolira eyo emisango n'obutakkaanya kyongere okulongoosa empeereza zaabwe eri bannansi.
Kino kikulu nnyo kubanga abantu bano ababiri ababeera balina obutakkaanya wabeera waliwo ensonga enkulu eyabaleeta okukwatagana. Ensonga eyo okusinziira ku mulamuzi n'okusinziira kye tugamba abantu kye tuba tutwala ng'enkulu, kye tutwala nti nno gundi nze ndi w'amaanyi oba gundi w'amaanyi oba gundi talina maanyi, naye kisinga obukulu kiki ekyatuleetwa okukwatagana. Ekyo bwe tubeera nga tukimaze tutuule ku mmeeza tutegeeragane.